olo e mafuta male SBS Samoan.
O fea lo fa ile malo tele ila Natali, ile tu la fono tau fa ofi le ana fa atope lau na fa ofi le pale mene tele. E fa malo si ai ona ti poti tangata suru fai olo sai sai iana no fuanga sai sai. Na fai tio ina le fainga malo le pale mia Anthony Albanese ile le lava tapena ile taimina au maye le fa ai unga ala fam sinonga mawalunga le High Court. Ia novema o le tau sangana te enei. Na ta ua ye soli tu la fono le sai sai o tangata suru fai mo se taimi le mauti noa le umi po o le indefinite detention. Ua au au fa atasi le Greens ma le itu wangai ile tu uina le tu la fono le malo i se su esu e nga fa pa le mene. Ai was we ele fati ele tu wangai ma ua la tau langolongo ina. Na sao no ai le sui o le Greens David Shoebridge ele fa pe ai atasi le itu lau e faitau fa atasi e le Greens ma le so o fa atasinga.
I obviously have a real lack of faith that the coalition will at the end of the day support decency and humanity in this space. But I think also as we look at this bill, we look at the godlike powers it's proposing to give the immigration minister. We look at the provisions to literally blacklist countries and freeze out millions of Australians from ever seeing their family again. Those aspects of the bill are so extreme that I have hope that a majority of politicians in this place from all political stripes will reject it.
Le Sui o le Greens, David Shoebridge. O le afalo teleina le reporti lena muli muli mai le tātou polokalame. Inisio tala ua faalia le malo tele o lo o malo si le taritununga e suia le tulanga o le fainga malo i saina ma ave sea inisio tiute o lo o yeipea i o loa mai au se talia nei o lo o fatawina atu. Na ave sea e saina tiute ma urulunga na lato tu uina i le o loa o le waina e fatau atu mai au se talia nei. Ai o si itanga ne o tiu te saina, na faya o se tali mai i le tūleia mālo si e le whainga mālo a le soo wha ta singa taluai. O se su esuenga wha vāo mālo i le māfua anga o le wha ama i te le COVID-19 se fulmale iwa. Na sāu noa se sui o le kāpeneta a le Labour Bill Shorten i le Channel 9 o lo o wha awau pea whewtanga inga ma le wha moe moe e solo i e saina tiu te mōnisio o loa.
We've knocked off the tariffs and some of the Chinese restrictions on a range of Australian goods. We'll just take it day as it comes. I'm optimistic that the trend is our friend here.
Le suisini o le kapeneta I le whainga malo o le Labour, Bill Shorten. Ua faalia e le komisino mata upu I whanau matu pulanga I le Northern Territory. Ele oiloa mamala malama tamaiti Alice Springs isa mavavao o lo wha maalo CNA le territory po le curfew. O le curfew e amata mai leono I le afiafi e tau I leono I le taeao e tau fia mafaaiti ti ai le telo soli ngatu la fono I Alice Springs. Aena sa unoa le komisino o mata upu I whanau matamaiti I le Northern Territory Commissioner Shalina Musk. O ona popolenga ona ole le lava o whaamatalanga e I loa I e tamaiti o loo Iese Sā e pei ona whaamalo CNA I le tūla whono.
I worry that children who, through no fault of their own, who are unaware that the law has changed effectively overnight, are walking the streets at night and then get accosted by police.
Le komisino mata upu I whanau matamaiti I le Northern Territory Commissioner Shalina Musk. E lua se fulmane lima tausanga I le fale pui pui le faasalanga o se ali I se ngao inga po se ngao I le ngao ia o tupe na faa ingo ina lo ia mō le mālo po o prosecutors o se whainga solitu la fono I le solitu la fono o le fraud o se tasile nei o fraud au pito tele I le tala faa solo pito a Amerika. O le whaasalanga na tuu ina mai I le ali I o Sam Bankman-Fried e tolu se fulu malelua tausanga le matua. I lonanga o ia o le over I le lima se fulu maletasi biliona tala mai tangata na whaafainga aluenga pe investa la toutu pe ilana company Cryptocurrency Exchange le ana whaingoa ina o le FTX. Ua mōli mawina le alu ilalo le tau o sukalati I le lalolangi ma ua le seito e feita watu ua mōli mawina le alu ilunga o le tau o le sukalati I le lalolangi ma ua a fi ai ia le oloa a fua mua sukalati o le eseta po o Easter ranks e pe ona tele ina faa onga aina I le whanau I le vai tei mine nei o le eseta. E mafua lea ona o le taunga ta o le tau o le koko lea nga o si ai sukalati lea ua ova nei I le se fulu malerima afe faa se lau ta la le tau o le koko le toto koko mango I le maketi ona o le maua lalo o le au fai o loo se le seleina mai faa to anga koko I le lalorangi ae maise I atunu ua Afrika. Ua si iti ai I le lata I le iwa pasene le tau o le sukalati au se tali enei mai le tau sangana te anei. O le tau o le koko e pe ona faa alia Pia Bickert o le Rainbow Bank.
In Easter, we have seen inflation as well at about 7.4%, so a little bit lower than everyday chocolate. But that's because Easter chocolate already is priced at a higher price point than everyday chocolate. We've also seen shrinkflation occur in the Easter category where the price remains the same, but the volume declines.
Pia Bigot, ole faletupe le Rainbow Bank. O atunuu o Ivory Coast, Magana. O loo totoina mawhaatawina mai ai, leono se fulu pasene o le koko I le lalorangi. Nā o sina vaenga la ititi lava, o loo whaatawina mai whaatoanga koko I Samoa, mai sia tunu o le Pasifika. Nā whaasalalawina se tasina la wiloa I le tā alonga AFL, leli I o Eddie Betts, se ata video o se tangata, nā aveina atu sana ta avale I ona luma fale, ma... Bala a watu, malafu watu ni la fonga faa ilo ngalanu. Olo o faa lia ili ata video ili Instagram, le alule muo le taavale iluma o le fale o Eddie Betts. Maleva ala au leo tele o sea tangata, po olea tangata, ini upu fai fai, ma faa ilo ngalanu. Ma olo o faa ia I fo ili ata video, ni tamaiti o ni whanau o tangata mua mua, o ta a alo basketball ili lotoa o le fanua. Nā maua mawhāoa e leo leo I Melbourne ni ta avale taunga tā e se fulu malefitu ma se tino I tupe e miliona tā la I se suesu enga o se pisinisi e whaatawina vaila au whasoli tu la fono. I leo sofa inga leo leo I Mooney Ponds na la tau whaalia le maua I o vaila au e nā o se pepa fōma I e mawhai o na talaina I se fale talavai. Atoa I maisi vaila au whaasaina e pe o steroids ma human growth hormones. Na saisa ia e leo leo se ele I elima se fulum ma le whaata usanga le matua I se falefe ngā luenga po se factory I Somerton I Melbourne ma na lato mawai ni ta avale au pito taunga ta e au fi ai ia ni Lamborghini I se lua o se Porsche, se Corvette, se Mercedes AMG Rono Holden Taranas, e au fia e mase Tarana VKSS Peter Brock, e miliona tā la le tau o le tā vale le nei e tasi. A tonu o sa oai leisi wha upunga Samoa, o le fili lavo le kamba o le maua. O a tātou talana.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.